DaCimSafi.com.
This is Hendrix Sam.
Repete, 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 yeah.
Yeah.
Oh. Legendary time, catch a wine up, a stand in the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, mini vibe down in bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza.
Mapenzi mini profesa, ajue yo. Hakuna na mambo ya juu, juu, juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda, naomba. Oh baby, leo silali, isho brote tumetagizia dorime. Bili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, Shabrute tunatakizia dorime. Natamali ubavu chuma upande, mwanaume washinde.